Langois Zinedi from the kingdom. West Night kingdom. Lil Bum busy. Enox Legacy. Busy kingdom. Big dream. Tonya wara nyolu nyote dikore. Twakali yote tose kanyoni. Damanya tiko luki yote diko. Okuti yote tose konia. Nyeri manyati kakinyoni. Takoti yote tose konia. Kasuru pese bari kanyoni. Yote kanyoni. Pabli Mbekora musara konia. Ozika katona evose kanyoni. Elefonyi koladu kanyoni. House girl nyirega ikanyoku. Nyeronzea enya gotogoloji. Gatekeeper nyirega na kanyonzo. Nyeronzea enye zitolojia. Ninge zino guo kusa kanyoni. Eba niyo kunyema uoni. Adinyi koni police kanyoni. Aradisi odima ino nire. Eye taravu koni konia. Tino homo kusanyi petioni. West Night King Kong mahitioni. Busy King Kong big dream. Tonya wara nyolu nyote dikore. Twakali yote tose kanyoni. Damanya tiko luki yote diko. Okuti yote tose konia. Nyeri manyati kakinyoni. Takoti yote tose konia. Kasuru pese bari kanyoni. Yote kanyoni. Ivan ranking asiti andindi anda tika ke. Ataule asiari kwa pambo kake. Kasie nyasiti ya runo sitolu. Nyasila zante asiasi manita. Vubidi ya lualu kolua na utesi. Ababa goro rasu angba ingo wato. Oni kuo kusa kakiro nyoni. Panga hutika jidai nyoni. Dagaru pati kanyoni. West Night King Kolongo ni monyoni. Enoch maleti kanyoni. Nyole uzeji kakigri nyoni. Enoch Legacy Dagado idi management. Tonya wara nyolu nyote dikore. Twakali yote tose kanyoni. Damanya tiko luki yote diko. Okuti yote tose konia. Nyeri manyati kakinyoni. Takoti yote tose konia. Kasuru pese bari kanyoni. Yote kanyoni. Pabli Mbekora musara konia. Ozika katona evuse kanyoni. Elefonyi koladu kanyoni. House girl nyirega ikanyoku. Nyeronzea enya gotogoloji. Gatekeeper nyirega na kanyonzo. Nyeronzea enye zitolojia. Ninge zino guo kusa kanyoni. Eba niyo kunyema uoni. Adinyi koni police kanyoni. Aradisi odima ino nire. Eye taravu koni konia. Dino homo kusanyi petioni. West Night King Kong mahitioni. Busy King Kong big dream. Tonya wara nyolu nyote dikore. Twakali yote tose kanyoni. Damanya tiko luki yote diko. Okuti yote tose konia. Nyeri manyati kakinyoni. Takoti yote tose konia. Kasuru pese bari kanyoni. Yote kanyoni. Twakali yote tose kanyoni. Okuti yote tose konia. Kanyoni, konia, kanyoni.